Anginivusele bangani bami ehlelweni letinganekwane lapho sithi khona nali ibali lokusho ukuthi naye inganekwane kulolugwala gwala FM. Ngakho ke ngitsi sonzelana nonke bangani bami stova bunanzi phela betinganekwane tethu. Namhla ke inganekwane nelengeni phathele yona. Sikhuluma ngembuti lencane lelahlekile, ngisho lizinyane lembuti. Bekukhona umfana ke ligama lakhe kungicolani, lobe kathi thanda kakhulu utilwane, aseziveni ukuthi kwendekani ngaleyo mbuti lelahlekile. Kwasukasukela bangani.
Cozi.
Kadzeni ke bekunomfana ke libito lakhe kungiqolani. Lo mfana lo bekathanda tilwane ngendlela emangalisako. Onke malanga ka bekavuka ekusena vakashele eplasini phela ayobona tilwane letahlukahlukene. Kepha make wakhe ke bayavamise ukuthi kuye.
Tilwane atikavumeleki kusihlale endlini ngoba tayangcolisa.
Loko phela kwakumkhuba kakhulu qolani ngoba bekathi thanda ngenhlito yakhe yonke tilwane. Kepha phela make wakhe vele bekacinisile ngoba indle yakhe beyihlobe kakhulu. Kusuka phansi kushona etulu icwebetela ngaso sonke isikhathi bekangafuni nje umuntu ayingcolise leyo ndlu yakhe
kodwa kungabanjani ke make sibe nelikadi
kwabuta colane kumakwa kwakhe ngenhlitiyo lenhle kakhulu
likadi lincane futhi lithulile
colane likadi leboya futhi lihamba loboya buhamba yonke indawo emedini phasi yey ngisho yonke indawo
Hoke kungabanjani sibe nenja inja yona yihle
inja tinemsindo inja ingena endlini ngitawufuna tidlahla tayo labe ihamba khona ingcolisa yonke indawo tilwane atikavumeleki lapha endlini
ngakho ke onke malanga acolani bekaye eplasini ke kusena yobuka tilwane wabesena kafika khona wabuka tinkomo wathi thanda kakhulu wasuka lapho wahamba futhi wabuka tingulube nato wafika watijabulela Kephela kakubukile tuke tingulube betikhulu phele kakhulu futhi tingcolile. Kodwa wabuphinza wabona ukuthi letilwane atihlanza wonye. Tiyahamba hamba kuye yonke indzawo lapha eplasini. Ngalenye ilanga ke lizinyane lembodi lalandzela culani ngalesikhathi abuya khona eplasini phela kobuka tilwane. Weve emva kwakhe kuvakala kip 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 yonke indzawo nabahamba.
Oh, ulahlekile. Yini ke indzaba ngilandzelele?
Wabuta colane phela buta lezinyane lembuti wabezise yalibhambatha la ngemuva emhlanje labukeka nalo selimamatheka kwangazuthi liyamuva colane ukuthi uthini wabezise uyacabanga ke colane kodwa maka ngambuti ngalembuti kuthi uyayithanda yini kumbe tona timbuti ngempela ngempela uyatifuna yini ekhaya asesive ukuthi wachubeka wathini
oh ngimele lapha
Washo njalo ke kuleli zinyane ecolani. Le ma ke lambuka kwangathi liyamvisisa ukuthi uthini. Colani waya kumake wakhe, wafika wakhuluma naye.
Mike, uyayithanda na imbuti?
Kubuta colani kumake.
Hayi cha.
Yebo.
Yebo colani ngiyayithanda imbuti, kodwa hayi lapha endlini.
Ngalesikhathi ke colani akhuluma nama wakhe. Imbuti bangane yanyonyoba ngemva yangena eminyango wangemuva endlini. Yafika yangena ke ekhishini kwevakala tinyawo tayo futhi kip klop kip klop yashona khona ekhishini. Yabuka yonke indzawo. Yabezisa iya. Okay. Imbuti ke bangane bami yanyonyoba yangena ngeminyango wangemuva ekhishini kwevakala tinyawo tayo. Kip klop kip klop kip klop yashona ekhishini. Yabuka yonke indzawo. Bekunesigcoko ke sababe silengisiwe emva kwesivalo. Yangenela leso sigcoko yasidla. Yasihlafuna yasihlafuna yasuka lapho ke imbuti. Yashona tuke sikhwama samake lebe silengiswe esitulweni. Yafika naso yasidla futhi yasihlafuna yasihlafuna sabathi imvithi. Yandlulela ngisho nasekhabetheni gogo bekati bekele khona phela imabhesikiti. Nalapho yafike yawadla yawacetsa. Nayisuka lapho ke lembuti yaya etafuleni. Bekunendvange lebeyilengele itafuleni lembuti yafuna kudla leyo ndvange leyo hawu emva kwaloko kwevakala kuphuka kweliplate siluwa phansi phela ngakudonsa kwale mbuti lendvange xolane ke namak bagijimele kitchen bobabili
hayi cha nani uyabona le mbuti le kumele ihambe lapha ekhaya
kwashe make phela waxolane wabona ke xolane ukuthi cha make bekacinisile ukuthi tilwane atifuneke endlini wabezise uyacabanga ukuthi utawenda njani Wathonza umsila wale mbuti lencane ke wayikhiphela ngaphandle. Wabezise uyahamba yoya kumnumzane Mandindi phela ukuthi ayocela indzawo mhlawumbe yena beyangayithatha le mbuti.
Mnumzane Mandindi, uyatithanda la timbuti?
Kwabuta xolane kumnumzane Mandindi atinxengela nakuye.
Yebo ke, ngiyatithanda.
kodwa nginayo indzawo leyanele ukuthi ngihlalise imbuti. Buka nginenja, inkukhu, manjele, likati nebantfu babalo. Mkami, madvodza akade lamabili, neliswane, anginayo indzawo nje yembuti.
Xolane bangani bami abese sewuyachubeka uya kulomnye emngani wakhe lokungu-Agnes. Nayo imbuti lokuyamlandzela ngemuva.
Agnes, uyatithanda timbuti?
Kwabuta Xolane Agnes.
Oh yebo, ngiyatithanda timbuti. Thikicita lubisi lokwenda ishizi lemnanzi. Kodwa lapha ekhaya sinetimbuti letinzathu. Asiyidzingi yesini. Kumele wetame kubuta labanye ukuthi kunayo. Kumele utame kubuta labanye ukuthi kude yini lo ongayithanda imbuti.
Kwasho Agnes ke naye landvula leyo mbuti. Xolane ke wasuka bangani bami washona kumalume Jim. Nakafika kumalume Jim wamthola phishekile ngembongolo yakhe. Nencola yayo phela bekafuna khamba yedolobheni kuyothenga. Wabese sofika ukukhuluma namalume ke. Wafika wambuta ukuthi, "Malume, uyayifuna nje imbuti?" Asesive ukuthi kwahamba njani.
Malume Jim.
Kumemeta ke Xolane ubita malume wakhe phela toti ncengela nakuye ukuthi athathe naye imbuti ngoba ayinayo indzawo yokuhlala.
Uyatithanda timbuti?
Timbuti. Yini indaba umbuti lo? Yebo ngiyatithanda timbuti. Kakhulu uma uyenda umshibo lomnandi.
Cha 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 malume. Hayi le mbuti lencane kangaka.
Kukhala Xolane bangani bami wabamba umsila wale mbuti. Sekafuna kubaleka naye. Imbuti nayo yasuka lapho yakhahlela malume Jim ngoba naye bese kayibambile athi utitholele umshibo.
Oh, yati angilimata le mbuti.
Wamemeta malume Jim eva buhlungu lobukhulu kabi. Imkhahlelile phela ingamdlalizi.
Baleka, baleka.
Kumemeta Xolane ukuthi imbuti yakhe ayichubeke ibaleke, kungaze itholakale seyiphelele ebhodweni.
Phela lapha wena nale mbuti.
Kwamemeta malume Jim, kodwa Xolane nembuti bagijima babaleka ngawo onke matubani lebanawo. Nakuya bayoshona le kamkhulu.
Mkhulu, mkhulu bo, sicela sibhacise.
Hawu, kwento njani Xolane? Naqhamuka nikhefutela kangaka. Sekubuta malume, kubuta mkhulu.
Ah, mkhulu, ngicela ungisize bo. Phangisa, sheshisa sibhacise, malume nje ufuna ukudlala imbuti lencane. Sicela usito.
Ine?
Ha? Hayi na kancane ke. Le mbuti lencane kangaka. Pho wena Xolane uyithole kuphi? Ngoba phela le imbuti yami le. Phela ilahlekile ngiyabonga nje ukuthi nawo kona sowilethile. Kunini ngiyifuna? Sekusho umkhulu naye sekathokotile phela ukuthi imbuti yakhe ibuyile. Kanjalo ke imbuti lencane ke bese vele isekhaya kulapho vele beyihlala khona ngaleso sikhathi ke Xolane akasamanga khulume kakhulu. Wavele bayilungiselela ke ukuthi salingena la beyilala khona. NdaXolane wajabula ke ukuthi imbuti ayizange nje seyiphelele ebhodweni bangani bami. Iphela lapho inganekwane yethu namuhla. Angethembe ukuthi niyithokotele nonke. Ngako ke vakashelani lelikheli ke ntoti ithola letinye tinganekwane letimnanzi lapho sisikhona nali ibali.mobi. Nisale kahle bangani bami emakhaya.
Nisale kahle bangani emakhaya. Bye.